wame miss milione, wame miss kucheza. Bagala me miss milione, wame miss kucheza. Wefanya kama unashegua, shegu, 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 unashegua, shegu, shegu, kama unainama unashegua, shegu, 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 unashegua, shegu, 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 kwanza stop. We dada usicheze chula, unajifanya unaibu, unacheza umeficha sura nyo, unahila wewe, hauchezi bila kijola. Kumbe tumegundua we dada unachula, jamani kama snola. We dada nacheza chula, twende kama snola, wanangu anacheza chula kama snola. We dada nacheza chula, twende kama snola, wanangu anacheza chula. Wanangu wame miss milione, wame miss kucheza. Bagala me miss milione, wame miss kucheza. Wefanya kama unashegua, shegu, 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 unashegua, shegu, shegu, kama unainama unashegua, shegu, 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 unashegua, shegu, shegu, shegu. Sawa misi jui wona jua donkea, ila ukinifatiria bala utaumia angaria. Muni spendi kupimo tapotea, kupuza koza soda unafosi kunyuambia. Wewe gesi una unafosi kujamba, nguruka umechina sishindani na washamba buwana. Wanangu wame miss milione, wame miss kucheza. Bagala me miss milione, wame miss kucheza. Wefanya kama unashegua, shegu, 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 unashegua, shegu, shegu, kama unainama unashegua, shegu, 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 unashegua, shegu, shegu, shegu. Acha baria omasela, jamani chula, chula mtunduyo, amona na katika kabinua. Jamani chula, achula mtunduyo, amona na katika kabinua. Matusi ayo kakufundisha nani? Wesi umekuwa unacheza chula zalani. Bidada matusi ayo kakufundisha nani? Wesi umekuwa unacheza chula zalani. Oho, Abara MC shina sita kipaji. Nikiwa vinanda classic ya, nikiwa na producer Fasiri chung 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 chang. Nakubali sana wazee wa vinanda klasiki. Timu ile ile shina sita kipaji. Nakubali sana manager Smolder. Boss Kapaka. Nakubali mtu Mbagali. Wala mbibu. Nakubali sana watoto wa Mbagala, Teneke, Kinondoni, Mbaka, Ilala. Wanangu wa boda boda,
unaposi kujamba, nguruka umechina sindani na washamba bwana.
Kambix chunchu.